dulka Hilbeland oo kala daasay hay'adda Kasmo Deva iyo Isha Human Right iyo qalab xafiisyeed shil gadiisan oo lanka talgalin iyo gashagayeen booliska qaybta gender-ka ka wareejiyay taliyaga saldhiga degmada Baydhabo gaashaan la dhexay Muqtar Axmed Ibrahim Dugudow waliba ku geeb galay madalada ka wareejiyay agabka masuuliyiin ku shal dareereen ururka Hilbeland hay'adda Kasmo iyo Isha hana ku mid ah saraakiil booliska iyo marti sharaf kala gudoomiyaha ururka Hilbeland Batoole Xuseen Sheekh Xamud iyo kuwarbiyadii agabka shil gadiisan iyo deersiin saldhiga degmada Baydhabo
geek ma eedan ka faraxsanaa inaynu kooyna xafiiska gender-ka oo in sheegna alaabo yar yar oo xafiiskaas u baahnaay la fadaay inay lanka adeega bulshada alaabta soo kumide kuraasta kombiyuutara buugag oo biyaale ee biratara alaabta soo shanti hero iyo kasma iyo isha iyo Hilbeland marka Hilbeland geek layko ma inay may la raan gender-ka kooyta Hilbeland oo badan ah qabti meelo badan ah alaab jeeyti haddana ma heegan ay tahay Hilbeland inay aanay tahay mar walba inteegnaato bulshadii oo walan qabta haddana ma in sheegana maadaama xafiiska gender-ka uu noogna inay aan haan markii inkooreeytay uu noqon inay aan haan oo mar walba uu kormeer ka soo bina hoolo iyo qabada ayan bay la raay la qabana ku wargabna wali baahir iyo oo may la raay mar walba uu in sheegna taasa fadaana Hilbeland waa dad oo bilaan oo isbahaysatay oo fadaasi bulshadii ay inay adeegto oo qalabyada imis walyaalo kuma qagna ku aawayaan hay'ado baahri oo in sheegayaan meeli ka sa kormeer ka soo biyaayaan marka kormeerka uu ka soo buniyay may la raay xafiiska gender-ka wali ogaanay inay on qabna qalabkan uu natan sheegnay
Farxiye Axmed Maxamed oo ku mid ah shaqaalaha xafiiska daryeel dumar ee booliska Baydhabo iyada dhinaca sheegtay in qalabkan wal ku bedeli doono shaqadiyo
Bismillaah magacaygu waxa la yiraahdaa Farxiye Xidig la Farxiye Axmed Maxamed waxaan ka tirsanahay xafiiska injineerka booliska maanta waxaan qalab aad iyo aad muhiim u ah aad ugu baahnay noo keenay Kasmo iyo Hilbeland iyo Isha Human Right ayaa noo keenay qalabkaas oo anfacaaya oo noo anfacaaya in si kastaba noo anfacaaya dumar ka saaso kale la soo dhibaatay amba la soo kufsaday amba la soo jirdilay waxaan wax ugu qaban lahayn oo kale intaas oo computer laba computer aan loo keenay printer aan loo keenay kuraas oo wada kala nooc ah kuwii xitaa warwareegana ay ku jiraan buug oo biyaal waxaan loo keenay malaha baahidana inaan ugu adeegno shacabka oo wixii naqabiye naga dhameystiraan loo keenay
ka dambeyntii taliyaga saldhiga degmada Baydhabo gaashaan la dhexay Muqtar Axmed Ibrahim Dugudow iyo kuma hadnay qalab xafiiseedka la ka wareejiyay
ku qayb galayaashii oo hay'adan Kasmo Deef oo BD alaabtan oo booliskan ka deegday oo meelay raayisay alaabtan meelay raayisay samtorka seeno sheeneen heel balaan marka maayidanka maxad eliyay qalanku alle ka dhuko walaaqiba oo aan ka deego masaxanka kordhi booliska oo shaqo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan digmada Baydhabo in idiga bulshada wax alla walaaqiba oo may leeyahay soo qofka bani aadanka danaya inuu horumarka ummada ma soo horumarka wadanka ma samay leeyahay qaabka booliska in shaqeeyo oo shacabka in idiga ka kordhi oo linka idiga maanki mahadeliyaan idanka mahadeliyaan runtii xafiiska jantarka oo geekii la wareejiyay alaabtan isin argaasan computerial kuraas oo kala duwan buugag oo bi galal fiilada dhamaan oo meel raayso linka idiga bulshada meel raayso jantarka gibraa oo meel maraa la farhumaa qoysas oo hatumeen haasas iyo migil ka tumeen walaagastan oo linka idiga bulshada linka idiga oo aaweyn hay'adan iyo meel raayso heel balaamad tamaan idaanka mahadeliyay.